my coming sugar boy, yeah, yeah. Big up mola pande so yeah.
Range got a drop on us.
Nakubonye nk'umugisha mbihindura umugenza, yeah. Nkifatira neza nk'igikopa ku mukonda onda mbyebi Angelina nyigisha urukundo mbona ubizi iyo nkubonye miramazi njyewe miramazi nyigisha ibyo ntazi byose menyeye njyana aho ntazi hose menyeye. You like a pen and paper, stay close. You call Mr. B, I'ma give you honey. If I'm girl, come free money. Angelina, Jaka Gahunda, Joy and Pagahunda, and you come via ya. Pa, 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 Pagahunda, pa, 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 Pagahunda, pa, 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 Pagahunda. Umutima gwanje jana, umubiri gwanje jana, byose byose jana, urusha ubwenge abakoshe jana, 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 yeah. Mr. Sukari, ngwino nguhe sukari, bigata sukari, nukuri pe uteye amafemba, utera inyota nkarigata imifumba. Ngatera imivumba sinzi ko nibubyumva ndayempindo kirandebeho nimbikunda mfateho nibishoboka njana pa 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 pa. Pore pore biragenda, pore pore biragenda, enda. Hey, ushizo ukuno genda, nukuri pe biragenda. Pore pore biragenda, pore pore biragenda, enda. Hey, ushizo ukuno genda, nukuri pe biragenda, yeah.
Nakubonye kumugisha, mbihindura umugenza, yeah. Nkwifatira neza, nk'igikopa kumukonda, konda.
Mbyebi Angelina, nyigisha urukundo, mbona ubizi iyo nkubonye, miramazi, njyewe miramazi, njyewe mpa gahunda ndikumva yaya. Angelina, mpa gahunda, Carolina, mpa gahunda, Eva, mpa gahunda, nshaka gahunda, yo. Angelina, mpa gahunda, Carolina, mpa gahunda, Eva, mpa gahunda.
Divine Records.